mimi sijapagua. Upepo wa mashua inazama, hakika furaha kwangu tambua. Sina nyenzo, mzigo ntatua, ama sheria yako maua. Upepo kusika sina kuvumia. Baby, you love me, don't cheat my love, you my only. Tathamini lengo letu tu, penda ni kupende tulingane sawa. Isiweza kupita furaha, husda za uchuki karaha. Niamini ni kupende mama. Isiweza kupita furaha, husda za uchuki karaha. Niamini ni kupende ni sonona, sonona, sonona. Ay, roho yangu sonona, sonona mai. Sonona, sonona, ay, penzi langu, sonona, sonona mai. Mama, yeah. Wanatamani nibaki aloni, niwe peke yangu chumbani. Hamu zangu nimalizi chini, wananibeza. Peku peku nye kusilini, kulipanda kulishuka waoni. You are the one and the only, umeniweza. Ilifudume na winda, kwako pendo sija meza ndumba. Nazide kachili kachili kibinda nkoi. Oh, 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 oh. Isiweza kupita furaha, husda za uchuki karaha. Niamini ni kupende mama. Isiweza kupita furaha, husda za uchuki karaha. Niamini ni kupende mama. Ani sonona, 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 sonona. Ay, roho yangu sonona, sonona, sonona mai. Na ukiwa mbali sonona, 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 sonona. Ay, penzi langu sonona, sonona mai. Fire does it, hey, hey.